Chineke dị mma, nye m ka m guzoro n'iru gị. Onye obiọma, ọ bụ m tabara n'iru gị. Chineke dị mma, nye m ka m guzoro n'iru gị. Onye obiọma, ọ bụ m tabara n'iru gị. Chineke dị mma, nye
m ka m guzoro n'iru gị.
Be thou glorified, for only you are God.